aan oo daacada oo dangooniya dood ku gali nabi waa dardaarane dunyadan he hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone anoo daacada oo dangooniya dood ku geli nabi waa dardaarane ay dunyadan he hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone
dalkan googo'ay
dadka kala tegey dareen kala galay ee dawada raba aynu doone
Iskandayo, Iskandayo, that's coming up.